Omusana gusasa nandaba Nkoko zikoko lima mpulira Abanda banebe kwata kumatama Ngabala bantu banela ifeno Tumanya nechiba Ngana ye Ebinyiza omutima bingi Yadde bagamba nti obulamu bumpi Mulindi mwesuubi munze
Suubi, 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 suubi